waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalka UK ayaa tirada ugu badan Yurub ugu dhimatay xanuunka coronavirus. Xogeeyaha arrimaha dibadda UK Dominic Raab ayaa sheegay inay masiibo weyn tahay arrintani. UK ayaa hadda diiwaan gelisay dhimasho ka badan tan Talyaaniga markii ay dalkaasi ku geeriyoodeen 29,427 qof, halka Talyaaniga ay ku dhinteen 29,315 qof. Xogeeyaha arrimaha dibadda dalka UK Dominic Raab ayaa sheegay inay tahay masiibo weyn. Mr. Raab ayaa sheegay inaan la sii saadaalin karin sida dalku ula tacaalay arrintan inay wanaagsan tahay iyo in kale ilaa faafidda cudurkan uu dhamaado. Wuxuu tilmaamay in qaabab kala duwan ay dalalku u xisaabiyaan tirada dadka geeriyooday.
We now publish data that includes all deaths in all settings, and not all countries do that, so I'm not sure that the international comparison works unless you're
waxaan diiwaan gelinaa tirada dadka geeriyooday meel kastoo ay ku dhintaan. Dalalkoo dhanna sidaa ma ay yeelaan, marka ma hubo in isu barbardhigidda caalamku uu shaqaynayo ilaa laga ogaanayo in dalalka oo dhan ay isku si wax u xisaabiyaan. Waxay kaloo ku xiran tahay sida loo aamini karo xisaabinta tirada dhimashada dalalkoo dhan. Iyadoo tirada dadka dhintay ay korortay, waxaa sidoo kale kor u kacay dadka shaqooyinkooda ku waayay hoos u dhaca dhaqaale ee coronavirus uu sababay. Shirkadda diyaaradaha British Virgin Atlantic ayaa jaraysa in ka badan 3,000 oo shaqaalaheeda. Waxay sidoo kalena soo afjaraysaa joogitaanka shirkaddanu ay joogto ama ay degan tahay garoonka diyaaradaha ee Gatwick oo ku yaala bannaanka magaalada London. Xogeeyaha guud ee urur ay leeyihiin duuliyaasha shirkadaha diyaaradaha ee Britain, Brian Sutton, ayaa sheegay inay tahay arrin laga hor dhacay in Virgin Atlantic ay jarto shaqaale sidaa u badan hadda.
At the moment, nobody knows what the future shape of aviation is going to be around the world. Nobody knows which countries are going to open up their airports.
Waqtiga hadda la joogo, cidna ma oga sida mustaqbalka duulimaadyada adduunku uu noqon doono. Cidna ma oga dalalka furi doona garoomadooda diyaaradaha iyo meelaha diyaaraduhu ay u kala duuli doonaan. Marka waa waqti qaldan in lagu degdego in shaqaale la jaro, waana go'aan qaldan. Waxaana la joogaa waqtigii arrinta la dejin lahaa. Dalka Faransiiskana madaxweyne Emmanuel Macron ayaa difaacay go'aankiisa uu dib ugu furayo iskuulada asbuucan, taasoo aan iskuulada khasab ku ahayn. Wuxuu sheegay in guryaha oo la joogay ay keentay in caruurta iyo waalidiinta qaarkood ay walbahaar iyo dhibaato soo wajahdo. Madaxweyne Macron ayaa sheegay inuusan ku qasbi doonin macallimiintu inay shaqada ku noqdaan.
Pour moi la règle c'est simple, on ne vous mettra jamais en situation.
The rule is simple. We will never put you in a dangerous situation when you go back to work. That's why
I want to say that waligeen xaalad khatar ah idinma gelinayno marka dib ugu noqotaan shaqada. Waa taasan u doonayay in iskuul kasta uu isagu go'aan ka gaaro. Marka aniga muhiimadeydu waa inaad la tashataan maamulayaasha iskuulada iyo madaxda aad soo doorateen. Dalka Indiana waxay diiwaan gelisay 3,900 oo kays oo cusub, taasoo tirada guud gaarsiinaysa 46,433 qof. Korarkan ayaa imanaya iyadoo India ay qafiifisay xanibaadihii soo bilowday Maarso 24-teedii. Mareykankana madaxweyne Donald Trump ayaa xaqiijiyay in guddiga coronavirus ee aqalka cad la kala diri doono asbuuc gudahiis. In ka badan 20,000 oo qof ayaa maalin kasta laga helaa xanuunka coronavirus dalka Mareykanka, dhimashaduna waxay kor u dhaaftaa 1,000 qof maalintiiba. Mr. Trump ayaa xaqiijiyay in Dr. Anthony Fauci uu hortegi doono aqalka sanadka oo xisbiga jamhuuriga aqlabiyadiisa uu haysto, laakiin wuxuu marka hore sidoo kale hortegi doonaa aqalka wakiilada.
The house is a setup. The house is a bunch of Trump haters. They put every Trump hater on the committee. The same old stuff.
Aqalka wakiilada waxaa ka buuxa dad Trump naceb. Mid kasta oo Trump naceb waxay ku dareen guddiyada. Waa wax hore u jiray. Waxay runtii doonayaan in aynaan guuleysan, oo macnaheedu yahay in dadku sii dhintaan. Laakiin waan guuleysanaynaa. Dr. Fauci-na wuxuu hortegayaa aqalka sanadka, wuuna ku faraxsan yahay inuu sidaa yeela, ayuu yiri Donald Trump. Dr. Fauci ayaa marar ka hor yimid qaar ka mid ah go'aamada madaxweyne Trump uu ka qaatay arrimaha COVID-19. Asbuucan wuxuu cadeeyay inaysan jirin cadeymo saynis ku salaysan oo taageeraya in coronavirus lagu sameeyay laboratory ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka China. Tirada guud ee dadka ku dhintay Mareykanka ayaa haatan ugu badan caalamka oo dhan, iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 71,000 oo qof. Dadkaas intooda badan waxay ku dhinteen gobolka New York. Madaxa shirkad dadka aasta oo la yiraahdo Greenwood oo ku taala xaafadda Brooklyn ee New York, Richard Mullen, ayaa sheegay in xaruntooda caadiyan ay aasto ama gubto 8-10 mayd maalintiiba, laakiin ay shaqeynayeen ugu yaraan 16 saacadood si ay u gubi karaan, ayuu yiri, 20-25 mayd. Mr. Mullen ayaa sheegay in baahida oo badatay ay keentay in meeshii wax lagu gubi jiray xataa ay halowdo.
The use it was getting earlier this year, it went, the wall collapsed.
Sidii bilowgii sanadka loo isticmaali jiray way ka duwan tahay. Derbigii ayaa soo dumay sababtoo ah waxaa ku daaran kulayl gaaraya 1400 ilaa 1800 oo digrii, oo hore waxay u shidnaan jirtay 10 saacadood, haddana 16 ilaa 18 saacadood ayay shidan yihiin. Marka wuu xamili kari waayey, ayuu yiri. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquul binaadankuna waxa uu walaac ka muujiyey in COVID-19 uu ku fidayo xabsiyada qaaradda Ameerika. Robert Colville waa afhayeenka ururkaasi qaramada midoobay.
Conditions in many prisons in the Americas region are deeply worrying. Pre-existing structural problems such as chronic overcrowding.
Xaaladda ay ku sugan yihiin xabsiyo badan oo qaaradda Ameerika ku yaala waa mid walaac leh. Dhibaatooyin hore uga jiray sida inay aad u buux dhaafeen, nadaafadooda oo xumayd, oo lagu sii daray inaysan haysan nidaam caafimaad oo fiican, ayaa dhalisay in COVID-19 uu hadda xawli ugu fidayo xabsiyada qaaradda oo dhan. Kala soco wararkii u dambeeyay ee coronavirus oo afkaaga ku baxa sbs.com.au/coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.